Bodani bantu bakuthi molweni bantu bakwaXhosa. Awu nangu uZulu. Unyana wenu man. Into yasematoleni. Udla ngamandla kaloku lona, udla ngothando. Awu abamthandayo bathi nguNora baby. Ayibambile imayikhi uthi makasasaze abhentsise inyani. Ayisuka wena mtabhithi bathi basokubona mntanam bakufune ematrasini. Ndithi uzungalinge ulingeke imilingo yemikhwa kasathana. Hamba ngonyawo lolonwabo mntanam uzofika apho ufuna uya khona. Impumelelo ijonge kuthi sonke thina bantu bangayingxamelanga bangenawo namaxhala noba siphumelelanga. Kodwa emazulwini uThixo usijongile wayibone yethu isuksesi. Thina sizophumelela xa singena kwiingcango zamaZulu simbongoza manje sithi uThixo nguThixo. Awu sisatsho nanamhlanje nje noba abantu bangamcalucalula ngamazwi bamgxeka bamgxekayo basithathe bafuna usibuyisa kwantsusa. Thina sikhanga nqa kuba kaloku siyayazi elokishini siqale sayisusa before sigubuke sibe ngabantu bakaKristu. Kakade kwasekuqalekeni sasingabo kuba siyayazi ukuba usidalile singalibelanga kaloku zinyanyaza kuthi. Oh madoda ndithetha ngookhokho bethu abasandulelayo back then kwakungekho nditsho nalo bhekilanyana ne uba okay singathi sihlale nje kamnandi sisele. Ayisuka nyathanda nje ufuna usisela ngezinyanyanina niba nenisithi niphuphe zisithi kanti azitsho qha nto nje nibethwa nungqano. Ndithi ungqano lenu ke nathi liyasiifektha yiloo nto kaloku singenokurileksa sifuna ukuba iminqweno yenu yenzeke. Sithe xa sithandaza sibanqula abaphantsi nabaphezulu thini nyani kwenzeka. Yafika yasigubungela intsokolo thini sibukele ondlebe ezikhanyilanga bezidlela kamnandi kwiitafile zabo. Thina sasibize caleni sibahlambela izitya sibabiza koomedef kodwa sasingalwanga nabo kuba sasikhutshwa luthando. Into ingaphakathi kuthi thina bantu bamnyama sisike simonelana sodwa sithanda uthandaza sonke ke namhlanje sithi makube xhosa kube yele. Hayisuka makukhanye mani makudethe ubumnyama mani. Oh madoda uthethe iluZulu. Awu namaZulu azulazula kwedini atsho avuleka.